yanna joy e mintaji sappo e joy habaruji studio kala ngu e fulfulde ɗi min Ali Ñalli Abdoul Mumuni yottinta e muɗum. Sembe habaruji meɗen hannde en haalan dow luural natugal caka maire Dosso e gouverneur région Dosso, jaɓol itte du laati dalila luural ngal. En nanan du ko neɗɗo maɓɓe fuu wi'ata. En kalan du fa hannden dow kippitaki sottirde essence ton bangare takkol kerol leydi Niger e leydi Burkina altine o. En nanan du ko perfet terra wi'i dow kippitaki kin. Yewtere meɗen pindinol hannde haalan dow gaɗol neban nawde ton birnin gawre région Dosso. En nanan du fa hannden ɓeydari di ittol neban ɗan woni no waddan himɓe cakantaraje ɗen. Jaɓol itte laati rulla naati dalila rural natugal caka maire Dosso e gouverneur région Dosso alal bittiɗo o, hano no Issoufou Idrissa maire Dosso haaliri ɗum. Gouverneur ko wari luumo ton kanka wi'ana ni to himɓe joɓu itte ɗen enda. Issoufou Idrissa wakkati koko habaru labari noddunoɓe e téléphone.
Mi famtini himɓe mbimɓe no tirti dow maɓɓe ɓe joɓa itte ɗe enda, saabu laamu kañum woni ko singi ɗum. Mini gonɗo majjum ton kay sayi joɗim ɗon endam ɓe puɗɗe ɓe joɓa, nden wonno ko gouverneur du konɗo immoy to endam wari wi ha ɓe joɓata yoɓatake. Ini ko saabi ko ɓe yoɓatake, laatiɗo du konɗan on neɗɗo gollo ami o kan ha nangga itte ɗe endam fuu, o wi haa bagotto yoɓa. Mbimi tilayno ɓe joɓirto sen taama eɓe gondir leydi dawranami ndi endam kay. Ɓe ɓuuri ɓiɓɓe leydi Niger fu nonna kono yoɓa janggal e itte caggal muɗum holli. Mbimi neɗɗo fu tawa ɗo tila emo yoɓirto itte ɗen endam, to muuyi fuɗɗi wanno jomum muuyi fullaato.
Moussa Ousmane, gouverneur région Dosso, wakkati bandiraɓe amin kokkoɓe labari habaru noddunomo ƴami, o wi'i ko itte ɗe no godi laɗɗereji mumen andanoɗi, hana du ɗerol fu waddete wi'e itte joɓe. Sey kettinoɗen ko o wi'i gam kumpitaki himɓe ɗo ko waɗi.
Min wi'i to ɓe joɓu itte ɗerol ngol wala fuu kayida, amma nde ɓe kollama ɗerol itte ko mairie godungol tembor ngol nden kay ɓe joɓa. Non mbimiɓe ko ɓe puɗɗi wiide ɓe joɓam ɓe joɓam, ɓe wi ɗerol conno on ngolno. Mbimiɓe baade kanko jeygol ndeni tembor wala e maggol to ɓe joɓu. Wuro am wonana Kawra, woɗi du nder commune Yelu woni département mo Gaya. Laawol ngol no boniri ni moy ittata ha ko windi bundu Gaya wadda ɗum Dosso.
Kenga cefe bo ko haram ɗiɗi ɗe girraɗen enɗen sewre Cheikh Kaw e sewrede Mamma Nura Ardi pellodiri toon lettugal Manuri dow duune weynu caddugom. Tamutoɗo goɗon no tawade cakantaraje ɗen ɗen jaɓe ɗen du nawni o, hano no neɗɗo goɗon tawde de cakantaraje ɗen haaliri ɗum. Hecci hanki himɓe gon gari kippiti sottirde essence gon ton wuro Bangare commune Diagouro takkol kerol leydi Niger e Burkina, amma yettore Allah wala moɗum nawni ton enɗen, hano no Hammadou Halidou préfet terra haaliri ɗum. O wi'i du ko ceede ko sotta ñande muɗum ɗum andan ni kanni ɓe jaɓi ɓe dillidi. Hammadou Halidou wakkati Moktar Hammadou noddunomo e téléphone.
Kippitere
wotere ni waɗi les communes Diagouro on enɗan jamma hecci hanken o. Ɗum du konna waɗana to station to essence sonnete to ete Bangare. Directeur l'école on du kañum woni ko haalani ka haala ka. Ɗumin du kalnum mawɗo gendarmerie on enɗa. Waɗa fu maayiɗo nder majjum waɗa du fu nawniɗo. De himɓe nani pellal ɗiɗi kay waɗi. Ko neɗɗo ñalluɗo sonno enɗan ɗum ɗo ni won koɓe kooƴi. Nden noon hono wonɓe ne wiya kippitan tati gaɗi les commune Diagouro ɓe fewre noon. Hippitere wotere waɗi le commune mo Diagouro. Hippitere gon waɗi ley département mo Gote to himɓe wasata kange. Woɗi hippitere wonde du konna wiyama waɗi nder leydi Kolo. Ɗo ni min gomini gaɗa tindingol ga batte ɓe gaddana soogeji ɗin enɗan ballaga yaade du konɗan fa hannden wadde jonde jaam e narral hakkunde himɓe.
Himɓe waɗoɓe himɓe laso jeeya ton enɗan jeɗɗiri wittine de nder parc W takkol leydi Niger e leydi Benin. Hano no perfet say haaliri ɗum haalirani ɗum Nafisa Adamu Sirfo wakkati noddunomo e téléphone studio Kalangu. Mamma Moustapha perfet say wi'i ko kan en cingi laabi ko watta himɓe sahi are mu'en denake. Der habar mo min kebi ton der ci leddi Benin gon der park W hedde kero leddi Niger e leddi Benin ton himbe wadobe himbe laso e ko deki gon giado motoje no jilo no jogi kaborde hiube himbe be der cekantaraje den hakkiloji en ummaki himbe de gon cendo dirta masiniji wasobe kangaben e wakkibe kaborde no jilo wasobe kangaben no godi aregon deni ide pili de neddo hiide wi an kaborde no goni no pili don tawidu dum hana ko min kalana himbe ni woni min kiryake labi ko rena himbe are mu gomnati du no he wadude bawde mum fu ko watta leydi meden di renake denne himbe pukkina hakkiloji mu der andi noro gonde fedde bureau saman fedde jinganoro kittotobe leydi Niger wadi bureau fedde deni holli metal berde mum do kippitaaki gon gadaaki sappo ene lewru ma hitandu bu junadi de sappo e jene ton balleberi e tongo tongo region tilberi kippitaaki kider mum sogeji leydi Niger gon mayi andi noro de du ni holli ko kittotobe leydi Niger no jokki e sogeji di andan der golle mum saman wi'i ko balle de ko wona no wi'e chaka himbe na ko wona no haale do himbe dum andan do whatsapp o hana hunde non ko beddata leydi sama watti dane du ko watta himbe gadi munyal be acce du wadude irmajjum jenu acce der hubere maradi dum woni ko mer mawdo hubere maradi ardini altin bittido o wadi andinore gon der mum gan hadude kawrul surbaabe e rewbe mawbe der cekantaraji gon ton der hubere maradi den dan gan hedaade worbe mu en isa lawali mer mawdo mo maradi on en dan wi'i ni ko cingo lawol gol nino renude labi fina tawaji meden no nani ko wi Mohamed Mamman gam famtinde himbe
gabda ma aikata daira
banki to cede ittete takkol meri dum accata rewbe no garano jena fa he rewbe dewlabe no tawa der worobe gada golle nyiddude de tukabe dube jahay gartay no tawe der mabbe no gada golle nyiddude de derol andi nore den wadi filla majjum falabi yehobe gab be seyaw banki mawdo on ecole mission eglise jehobe der cekantaraje turbine keso on neddo fu nangado der nokkuje den no jukkete min adi lawol goldu gan renude fina tawaji leydi meden lobbi di min dena du akke de cukabe amin rewbe tokkatami
akkan hakkin dera ta akam
balle yeddi gada gulu wadum to ande der sudu radio alternative mo zender ardibe radio o nifa warde hande anda de golle radio o fuddi toyta mahammad mutari magaji ardido sudu radio duni wi'i ko kan en jari fillo gulu guton ande yeso cuudi kite gan jukkude neddo fulatido dalila maggu nani ko wi'i mustafa mamman sani gan famtinde himbe
Salamanu somo antanda tandarni
ami. Ehala kakalten ka bandirabe ami benyame mindo mihambe warde. Yewa bononda gato kambi hedupe masinaji efondi tope masinaji grupo alternativo. Wodi du mitendo mi pele mbaloje den bengarino dupe jewi bononda ngulu hite gato. Minya eko ya minjami vitakolo wade. Jonda mingonduno e polisiji. Bengari jewude noitu ngondu yara gambaba katino ngulu hite ngunwano bengari. Ndene nohani minja gantabi tide vitakongolo bako polisi jidin putti illu koboyi mina du min jami widagol wade ande min jaran hala kan yeso saria fa widagol gol yara yeso heba fame moye ardi
badade julle sumaini nyoobe no godi lumaku sanne amma tajol hite kuran do der balle de der nyame don andan hulginibe sanne gan idum wawi wadi be keppo humnude adi mo be adani himbe mutari mahamadu yewti do he wobbe mabbe nani ko be bi odiri
duga kaenda kagani na
kolte de fungada na kenana gam julde hitande fu na mi jabu kolte nyogol ko julde ko baawumi nyotude sana bagan tacol hite kuran gonangol no wade ngol den min kanti dino kolte de sengonga tacol hite kuran gol no dom wadde na min sadorma sanne kanu mi dembawi yottade fander yamde e go jamma e nyotude to ayi hankin ko hite ngen hoja law min koto nino golle kande wadede de ngadaka amma se wana tacol hite kuranga do min kantino law nyogi ami
ida ayukan namu
wallahi ki alham wallahi golle den kay yettore allah miden he wadude bawde ami tacol hite gol no waddana min sadorno miden godi group amma idum ferudi min gida du min bi'a neddo wara jabe koltum tawde gayna dum weladu jon kolte wara tefa koltum bay denne sadorno
kayam salani
studio kalangu
der gallu nyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay topere enay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mainasorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy topere go fm
birningaore
do radio marhaba
lamba chapande jenay e joy topere go fm
Dolbel
do Radio Gorwal FM
Lamba chapande jena e joyi tobere go FM
Sai
do Voix de la Tapoa
Lamba chapande jena e jena FM
Mayayi
do Radio Anuri
Lamba chapande jena e jena FM
Damaske
do Muriar Karkara
Lamba chapande jena e jetati FM
Buza
do Radio Takarkara
Lamba chapande jena e jena FM
Magaria
do Radio Kitari
Lamba hembere go tobere joyi FM
Studio Kalangu Yadu Lady Niger
Studio Kalangu
Birninga ore region doso itol neban nawde no tawa der ko himbe rewbe be andan gonno gada der cekantaraje den Aisa Hassan dubi woygu e ko deki no wada golle itol neban dan anda nani yewtere makko ko nati caka makko kanko e gungu mamman dantani gam famtinde himbe no neban dan ittirte
Nawde no ledde non godude bibbe nawtortode gadirtede nebam rewbe no ngola do fi majun der birni gawre le region dosom Aisha Hassan goto der mabbe faminiri no dum gollirte
zanka ikoy ga
sukabe no ottowa dum gara jowa dum yeso dammuki i nyama dum wartan guraje den de pusete wadirede nebam giriji geedu mun keccu bosete farte fawoda watte der wow uni warta nebbandan nebban nawde dan idan moddi idan weli nafakaaji kewdi tawa der majjam miden gatta dun le nyamdu e der kulle kewde baade neddo no wodi buure geedju gonni musitinte watte der hite fa benda nirke watte le buure sagare mu feewa
agabino tiktiki
illande puddudon wadde gal gollal
iwa gam saba
dubi mun duudi gam minka illami dun fandi geu nawdidi boyino nawtiro der leedi ame
anin da gamsa
so iti nebbandan toyi chonnoy toddun nafaka oye kepto dermu
wallahi godin fani bo
wallahi nafakaaji kewdi min kebata dermu sukabe yehobe no borta dum den no keba cede recreation dermu sukabe rewbe burtube bem do no chodira kolte leemu wobe dun no beedi tira dum choda nyamdu
bob goti araya de
nde on kebi sakuru nawde woru litereji neban foti captain hemu
didu gamsa sakfo wa
sakuru nawde woturu no wada litereji neban didi e feccere sakuji naydu no wada litereji tati e feccere dum ottoyte nino hokke dabbaji din nyamadu dini dum yori den dum fusete farte fawoda watte le woru une hamje neban dan no wurto hese hese dum une fa warta wedu ni ko girbar file nebban dan no itte
kawoya nga kudu
balde foti watta ko yora
ala kogwa
fadde idun yora on wadan balde tati
guramu kogu
noddangal ngale ngaton eba gollal ngeju nawde ngal cigilo don dum fa woda nebban dan sonne der leedi Niger fu yade leede yasin
kiyake bare
ko min gidi ni woni min baldi tire e machine gollodo gam minen kan der wowru mi unata dum amma de min kebi machine miden gidi
kan ga goida
Bandiraɓe tinibe habaruji studio kala ngudo yewtere meɗen pindinol handen do gadol nebban nawde ton der region doso der wuro birnin gawre kokkol habaruji meɗen timmata amma miccintinal on ko batu jode kalen mo studio kala ngu do hawju hubeje e balla kalamibe gonno gaddana himbe do laabi yaadu yesu kubeje dan andan ton der region doso batu joda kalen ngu Balkisa Adamu Hamidu siri der faransire hojititte hande sai accan Asman Shina yottin habaruji e hausan kore Assalamu alaikum.
Go'o lewu juin studio kalangu futdan sigila mun keso do radio yi di gollidita. Haba huje e weltare leru mubo e mintaye sappo e joyi ko sukabu ummatore gaddanta sukabu ummatore mumbe. Asay alal fu men potta jan e joyi mo ala sar der habaruji sukabe ummatore der habaru ko keboton fulfulde bellare jermare hausare e fransire. La sar yende joyi e mintaye chapande nayo yewtere hu etende potto en fada. Mintaye chapande tati e joyi do bot joda kalen haba huje weltare jimi do kulli ko jewoto en menan sukabe ummatore